Hello, my dear listeners. This is King Jim Talk with Nyangunism. Leo tutaongelea ishu ya uongo wa sayansi kwenye maisha yetu. Kiukweli sayansi imechukua sura kubwa na nafasi kubwa sana katika maisha yetu, ambayo kila kitu tunachotumia, uwezo wa simu, mawasiliano, uwezo wa kutunza kumbukumbu, uwezo mkubwa wa kuchunguza mambo, uwezo wa kutabiri yajayo. Na mimi nitakuwa ni moja kati ya shahidi na mwamini mkubwa wa sayansi, because I remember it was 2016 then walitoa utabiri kwamba kutakuwa kuna solar eclipse maeneo fulani, itatokea tarehe fulani. It was ni range kubwa sana ya miezi, almost 8 to 9 months walikuwa wameshaitoa ile ni, mimi ndo nilisikia then kweli ilipotokea ile ilikuwa ni 2016 nadhani, ikatokea solar eclipse and I witnessed it. Kwa hiyo ile kitu ilikuwa imeni ika prove kweli, okay, science does not lie, nini science ni kitu cha ukweli, kwa sababu kama watu walianza kupredict something for 9 months na kweli kimekuja kuwa exact time, huwezi uka undermine their abilities na mambo wanaweza kuyafanya. So lakini pia pamoja na kwamba wapo so vizuri, wanatusaidia sana, lakini kuna vitu ambavyo tukianza kuwaamini watatutoa kwenye reli na watatuharibia jamii yetu. So kwa uwezo wao mkubwa wa sayansi ambao upo, ningeja niseme tupo, because I'm also a scientist, uwezo wetu mkubwa ambao tupo pia tunatumika katika kupotosha jamii kwa namna moja nyingine, sasa kwenye kutoka kwenye core basics au ile misingi, foundations of a stable na moral society, kwa sababu jamii yetu siku hizi imekumbwa na moral kupotea kwa maadili. Maadili yanashuka, kasa utakuta kuna swala la ushoga ni jambo la kawaida, kasa utakuta abortion, yani ni vitu kama vinachukuliwa vya kawaida sana, lakini in real sense havikupaswa kuwa vya kawaida. Yani tuna neutralize dhambi au tuna neutralize uovu, kwa tunaofanya uwe wa kawaida, watu wasishangae tena. So science inachukua hatua kubwa sana kwenye kutetea upumbavu na kuukuza, kwa sababu ukiwa na akili kubwa kama ya wanasayansi ni rahisi sana kupata nguvu kutumiwa na watu wenye nguvu zaidi yao, hasa kifedha na kimamlaka, kwa wanapotosha. Katika jambo moja ambalo nilikuwa nafikiria ni kuhusu, kwanza sayansi inataka kufuta ili bilivu ya Mungu, japo hawajizi wakatoka straight forward kwamba hataki muamini katika Mungu au Mungu yupo, lakini it's obvious kwa mambo yao mengi, most of their statements, most of their theories zina cancel existence of God na wanaanza kufight. So stand, na nilishangazwa kweli baada ya kugundua kwamba the earth is flat, ndo nikaja why are they suggesting flat earth? Kwa nini wanatuambia kwamba the earth is globe? Why does science lie to us? Kwa nini science inatudanganya? Kwa nini wao wanafaidika na nini na kutudanganya sisi? So ndo nikaja kugundua like, okay, evidences za kusema the earth is flat zinamprove Mungu very straightforward, lakini ukisema the earth is globe unawapa nguvu wana sayansi and they are getting control of everything, just simple like hiyo, kwa sababu kutuprove sisi kwamba the earth is globe ni kuenze kutucontrol. Anyway, leo sio nataka kuangalia flat earth and the likes, but nataka kuangalia kwenye ishu ya existence ya Mungu. Anyway, kwa bado wale ambao wanaamini sana katika sayansi like I do, na wanaamini kwamba science haiwezi kukosea au what science says it's obvious, nataka ni kuprove kwamba science ishakosea mara nyingi na zaidi ya mara moja. Wewe utakubaliana na mimi kwamba binadamu hajatokana na sokwe. Popote pale ulipo, hii ni nadharia ambayo wanasayansi bado wanaitumia, lakini kwenye vichwa vyetu sote tunajua like God was the creator of heavens and earth. God ndio chanzo wa kila kitu. Uwezo kasema iti kando binadamu alitoka kwenye sokwe na nyani, amefanya hiyo sijui ni evolution, sijui ni revolution, then amekuwa binadamu, hiyo ni lie. So wanatudanganya sana hapo kwenye
kwa kama sayansi imeweza kukosea, hoja yangu ni kwamba kama sayansi imeweza kukosea kwenye kitu kidogo, kuna vitu vingi pia vya sayansi inakosea. Kwa imani yangu na kwa kusoma zangu vitu mbalimbali na kwa uhalisia wa maisha yetu, hatuwezi tukakataa uwepo wa ushirikina au uchawi. This thing is real. Magic exists. Kwa kama magic ina exist, nakosa proof, lakini we mwenyewe unajua kwamba magic ina exist. Magic exists. Watu wanafanya magic and it's very obvious. Masango mazi wapo, kuna vitu vinatokea vingi sana vya kimagic ambavyo wanasayansi wanashindwa kuvielezea. Kwa kama magic ina exist, tunaweza tukadoubt science kwamba okay, kuna realms science haiwezi ikafika. Kuna realms science hatuwezi tukaikubali science 100%. Tuikubali at least kwenye 80 mpaka 85, alafu hizi 15 mpaka 100 hizi inabidi apewe Mungu. Kwamba sio kwamba Mungu apewe 15% apewe, yani ndio ataweza kumaliza 100 kuanzia 1 mpaka 100. But science inaamua kutudanganya. Kwa fikiri hichi kitu kwamba kama science inasema hakuna uchawi, hakuna ushirikina, there is no magic and things like that, lakini little sense you can prove it kwamba kuna this dark power, kuna magic na watu wanafanya, na ufanya biashara wengi watu wanaroga. Sasa uwepo wa vitu vidogo kama hivi ambavyo sayansi inavikataa, nadhani ni kama kutupiga kiini macho. I think science inabidi itoke, waje wa explain obvious kwamba there is God and there are spiritual realms ambao sisi science hatuwezi kuinterfere. We science tunabase kwenye physical world na sio kwenye spiritual. Lakini kuendelea kuamini kwamba whatever science says it is, basi kuna vitu vingi tunadanganywa sana, na utaishi maisha yako with less potential because of science. Well, science inafanya vitu vingi, AI na imeleta mapinduzi mageuzi makubwa sana ya dunia na maisha kwa ujumla, lakini still haifanyi kwamba science kuwa 100% right. Saying this, nataka niwaase kwamba sio kila kitu ambacho science kita inaleta basi ni tukipitishe. Sio kila chanjo ambayo inaletwa tuikubali kwamba yes, hii chanjo tuendelee nayo. Na sio kwamba, sisemi kwamba, hoja yangu mimi ni hizi kwamba science inabidi ichunguzwe, to doubt, let's doubt, alafu wao watu prove. Of course tumewaamini na tunaanza kuamini, lakini tuanze kudoubt waanze kutuaminisha. That's the way, kuliko kukaa tu kukubali kwamba okay, tulishawaamini, then let's move on. Because ni rahisi sana kutumia hii watu imani ambayo watu wengi wako nayo kwa kwenye science, watu wakaitumia kiovu, watu wakaamua kutumia hiyo imani kutu deceive na kutuumiza. It's very 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 normal na imeshatokea. For example, existence ya corona this time, hata ukifuatilia inaonekana ni man-made na imeletwa purposely, though science ina feature, lakini these very minor things zinaleta doubt na tunashindwa kuanza kuamini science kwa 100%, ina bado hawajafikia kuaminika. So I'll give them 80% for now. Wamejitahidi na wanaweza, lakini for only 80%. So kwenye knowledge nyingi sana ya dunia hii wametudanganya na wametupotosha. So I think ni wakati wetu sisi kubadilika na kwenda mbele, kufikiria sana, hasa tusiache our foundations, misingi yetu na roots zetu tusiziache. Our fathers believed in magic and practiced it, waka survive na ilikuwa ina utisho, kwa sababu ukifuatilia zile historia za mababu mama chief, unaona like sio kwamba walikuwa wajinga, but we are taught now to believe that walikuwa ni wapumbavu, jambo ambalo hali make sense. Wanatufundisha kwamba okay, vita ya majimaji ilikuwa ni mjinga. Like, uwezi ukasema kwamba kweli watu wa babu zetu walikuwa ni wajinga kiasi hicho, kiasi kwamba waamini kwenye upumbavu. Sisi akili tumezitoa wapi kama wao walikuwa wajinga? That's it. Nadhani ni wakati wetu sasa kuamka na kujudge kila kitu, hata kama no matter how obvious it might be, lakini we must doubt everything science, kwa sababu science inaweza ikatumika kutu deceive kama tusipokuwa makini. Thank you and welcome for the next episode and have a good time.